Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sedia seperti mengikai ilah wudhu nolat dari rawah ke doa di bernamis ke anak kulung ke warsang. Uisim ku baratkan hanyu walbu. Ini kulu dari tang radio warsang markulu kurebah hanyu ni mali jemaatnya. Hanyu ni mehete uisim ni ya gala su tarik ding ya ke dan selawatnya aparta bilili ya sanat ke lama dukum kumisiyat. Kudu berdisal gadisim uni malum bernamis ke anak kedegit dontang wai bakumin nakadu donay. Diwan ke Parlemen ke Federal ke Somalia yang kejar Mamu Gobolet ke Kofur Galbetna Kujidah Diwan Idris Abdi Daksar Ya Bad Nebedid Meba Njidye Ya Belo Wal Shilter Sadawu Ebelit Kumbay Dawu Hugi Ghidan Kira Meba Shege Ini Fayla Alfa Dini Linji Kuro Kujit Kedere Iskirawu Hamar Iwili Bebelit Kumbay Dawu Meba Na Unku Digi Olada Ini Yang Fayla Hayna Kurinan ketalaran. Dengan si dia labram, sekarang kita dengan tentang apa dia buat dia orang. Wajar dia gadis ke arkiya tu ke dulu tu boleh tu kofur garba Somalia amar mai bahas. Jadi dia gadis ladies yang gadis yang mau bahas pada yang bajaj. Ama bahu tu kena iskru real ke. Humir ibu ayi gadis obat dalam si imam tu boleh tu kofur garba tu kita kau mai bana amar tu kesiannya ini jom ku bayangi bahu kasar. و گهدی ده و آب داره را موتور بسازیم این دوست گوشت دلیسی سیم مرکات لرسو بر امنی از مرحله دستور لوکو ته در شنل که بدن این تبرن جیس ده یعنی گهدی سابن که بدن آن را بدان اگر سیال شل گهدیسی ای گهدی نه یا که آن را دونان شجرای جیکی آف کو بدن برس کم بیدو دگه سیال دک داین دو دگه سیال لبرم شکی دیگر دوستان Mai bakalau bernama sih dia don tanam kulang agak beri orang semak dari afis om bukan Somali lekuk kau beri dia gekusin. Bayau masih jadi dia mai bana aku tip gerai bullshit dia sel gadis ini melalui so polis kapi lepas ini sihir kena lang madali ini lekuk betul Hanis Bambau ini om bullshit dalam manusia Somali melbrug ilai adun ke polis kapi don. Dengan sedial. Kurbuin yang aji dengan pisuin leah beo berjuang nak irit leboran dan kiri kita dengan tentang beramshan kulang kuar semai bahas kedua berdewan hasil dia nodal mereka ini kesana dan tentang kalau saya ayu engineer atau handel segala galanya. Haka doa dengan beramshan kulang kuar. Jalan ini sangat sepele untuk berupaya anak singkor mereka hal-hal ini kuter sudah don tangkau nama kuter don ini degali ini dengan sedial beram syukur ibu di orang kebilau loh di bang ini sahabat doktor aku meja mungkin yang kerana aku doro tahu kofur galbe Somalia gula sahab kena kejar ya gik manusia bok di jadi ada orang sang mai babang nebedit anggrei abelo walasah terus tahu ekanol belit kumbai tahu musuhon syagi ini hoki dan kebelum kubeh ini liki jay ini kasio Jika dari sekiranya berat kehamar ibu lebih baik dahulu, kasau si saya ini jadi itu barang odegan atau hankeran buat misterinya angkurnya lekat di waktu hari besi barang nelayan jadi si tasalong korsetan nebet legal lini selesai dulu, alkan risku beri rai menilai ibu rencarok lekat di dalam. Waktu itu lagi jadi sampai doktor, ko bahas besi beri baik dahulu. Nampaknya
dia
kedua
kan. Sistem kuar bertang melayar hai, magalu tu, halat dia lembut memberi walah hai kay, halat ini dengan fail hai na, magalu dia walah kena negara ini syaksiat dan diskudu diri, jadi tiap waktu kau kud diri, walah lepasai melayar hai, ini usi nilai diri, syar'i lo apa je, sistem kuar bertang habis, badan awal diri ya ia kejar tu melayar hai, habis dia Somalia dah, si madahwina Muhammad Abdullah Farmaji yang bawa di. إلا حد ما يلقاه دل أو luxukumi oo may lahaay dadka qof qof dili ma jar wala falaanano dilka sideetiisba amnigaa ka jar haddii qof qof dil wala la falay in la dila systemka warqabtaan dhibaatooyinkan hana naga dheen wala waayo dadki hadduu alaka kaena ula laka kahay banubeledka laska dilohoy hamin walba qofa la dilohoy xabsi iyo bayd oo buur hadda xasaasiyada dareen markuu wala falaana banubeledkan kumaan kumahayn dhimanka nabadgelidiis lay isrilin furay beledkan oo may lahaay amni lahayn kanaga kumaan kuma may lahaay qabyaalka inka jarta beledkan nabadaay falaano ama beledkan dadkii haddu kor walahaayeen may lahaay beledka banaanja inbahay aararay haya markaas wal may lahaay dad beledkan kuduuli iyo beledka may lahay noo qofsadi amni shay dadasheeni xilligii arare qofkii qof dil wal dilaay wala xasuusanaa afaradooska dhatiis lama qof qoriido dhigata may lahaay garaasis galaas magaalada amni an falaan laakin dada amni an falaan magaalada markan wala falaanahayn jeediane unu magaaladan baaq nabadeeda falaan laakin lan dili hay qoobadoy xabsiga hay jeedoy mas-uuliinta inkasarayta aragni walaa nagaatay lan dili oo may lahaay beledki isku dareen waa nagaas wal oo may lahaay oo un qaadado korna ma ah dadkii wadanka deganaaya adna dadkii wadanka halgamiya adna lankii lan dile sharciga la waafajiye xabsiga la geeye maxkamada la saare sisanka warqabta maamul goboleedka jubbaland hadda marka inka dambaysa samaankan gudaa jira saddex qofa jireen lankii lan dil hore laka dilooy madaxweynaha jubbaland lan ilmaadeerayin oo xigtidiisa ee la dilooy dilka saliintiisba amni waay siyaasanka warqabtaan reer baydhow shaar guduud hadda koor may lahay gudoomiye aalaada ishaay magaalada amni deteex kanagi walaha kanagay xigtidiis dad kumid ah ya may lahay dad dilan yoogi dhan ha tusaaro leh qofki qofki dil walhay wal sheego waay yoogi dhan wada dilo waa xigtidiisu sidii markaas nabadgelin helay lan alla lanki lan dili in la dili ya qabnun diinta ka jarta amniga ka jar foodo kala musadaan dadkiioba dhibaato ka jar may lahay wadankiibu may lahay deegaan deegaan gudiga umarle lankii hadda dad dili xataa miilusinbaho umarle qoladii hadda falaan dagaal intii beledka kusuu bidino macnaha danmaynka jarta meelyooyinbaha kora umarle walaaleyaal oo beledkan yar oo shan kilomitera rogmaheen lankii lan dil xaqdare ka dila maxkamadaas may lahay tirinka dhaqsii badan wala la faday maamul goboleedka koonfur galbeed si axmed madoobe maamul shay jubbaland infuliyan dowladdaas dhex walbiin ku sugteen laba boqol ku dhawaad la dadiliya may lahay maxaabiirta iyo xabsiyada ka jar mula fadaane magaaladan nabadlin roog may lahay nabadgelidiya fadaan danma ninka jarka fooda dhinac kasta haatoy foodo ay nooc haatoy siyaasad haatoy foodo may lahay qabiil haatoy damba ma ninka jartoon magaalada iyaalkana roog qof walba iyaalgeen roog may lahay nabada beledkalika roog markan fidnada la abuurahoy in may lahay inisjiirfeenishada hadi jarta hay noo dhaafayo lankii lan dili meelun wadankan may lahay nabadoonada roogan wala roogan aqooyaano roogan mas-uuliyiina roogan lankin lan dili ha la geeyey xabsiga hay jeeyey maxkamadda hay marsiyoy xabsigaas oo dad badanka jar oo dad dad dili wala xasuusana lan haddu kor may lahay koor qof dili wala xasuusana dad oo lan may lahay maato masaakin ah mooto may lahay meelun oo bajaajleyd arti oo may lahay bambo ka tuuri walaagas dan xabsi ka jaran wala ka jaray lan oo may lahay dad intiisu dili eer haddana kididi war lankin lan dili hay dilooy annaga diintana saasa qabta ilaahay ku obsada bani aadaman ku obsatan qalbigii hal obsi geliyey ittaqullah hayta maa kunta may lahay meelaad roogta ilahay ku koobsoy haddii aada may lahay bani aadan aada ku obsadaata adin fuli korna xilkin hayto isu gudad sidiitaaba obso qalbiga hal obsi ilahay kii leh haddii aada bani aadan ku obsata shariir eta lan ilahay shariig baa liyaata obso halo lankii lan dil hay diloy beledka saata ka badbaade baaqaa jeediyeen kaxillabaan ahaan wala faday magaaladan may lahay magaalada magaalo nabadgeli waay dhig ma ku dhig majijar arantun may lahay qof ka hordhow haddii qof ka dili dad dadkii ehelshay haaye in cabkii koran si diinta sheego wala dii qaadado koran warin dili kora may lahay sidii jidka diinta islaamka hay rabay laakin may lahay laga lan dile waan warramay ku qabado ma anfacas may lahay min fadlak maamulka magaalada koonfur galbeed walan ku fadaane lankii lan dil inti laha qoobada xabsiga la jeeyey dadkadan saasa ka qanacsiyin qabaa-iladan saasa ka qanacsiyin markan lana gardaradad ka dile ama maamul haan dilooy gardarad ka dilooy ama mayla raay lam deertis loogu mayla raay ka dilu in la fiirsado ma in go si wada dire mayla raay leen ka dadkii qaladkaas foodi mayla raay oo dadkaas dilka ka suubi ama falkaas suubi hooy oo magaaladii foodo ku fado hooy una mayla raay magaaladan foodo miin ogoliini dhinno kumaraana laf allankii oo mayla raay barnaamij kale gooni awalad wara waaye magaaladan nabadgelyadii un mayla raay danaa nin kuwada jarteen dhammaan bulshada degan wala ka fadaane in hal meel lahan ka wada jeesad beledkan geed xabad meel fadaan unanba xaaladan jididkeenoo hirin maciishadii korinbati jidkun xamari bay dhowaa dadka warqabtan afartun baawaro mayla raay ex control iyo mayla raay ka haraysan $5,000 dhiibana leeyey dad magafiyaal ee kooya bilaankeena la qubsadooy unu la iska adagnaa maayo mayla raay dadkii oo waddada koo hiriday dhibaato kii hayta ama dadku mayla raay hamiin walba bad mayla raay weerarka kii e haanad mama aragaas laakiin lanku walaalka ah iyo inugula ilaahay koobsayniyo dayus baana bilaanteena la qubsado hoy jiriteediyana noo hiri mayla raay meel unu imbahaanna male adaynu mayla raay beledkii qaladka suubiyaasha qofa ka dilaate waana may qobadoo letaa war walaas maqoosii sidaan alla yahdig ilaahay koobsada hal meel ku wada jeesanoy jiriteedan furanoy waddankan mayla raay warhan cariiri siyaasiyan mabda'iyan dhaqaaliyan wal un hadda inama le mayla raay haanka mar hadda hadlaka dilooy oo ahmin walba laka dilo bakaare iyo meelas laka dilooy dadkii deegaankaan ku jeedi lay haan jiritee laka dhamaayo hoy yoolayo hadda baabuurtii oo afartun baabuur oo kale lanin sheegi oo shanshan kun biiler darawaliinta hataa walaarhan ma wadaan jidkoolini dilay lay dad magafiyaal e guusadi la xaadeero oo dadareedka milatariga weydan oo military ah iyo dibkinii fadheeri waa dadkii johar iyo balcadka jara jaray dhulkaas mayla raay gobollaas dhexe in badan ahay oo qaabicul dariiq ahay iyo inta lah wareejiyey nimankaas kaa dhulso nibadu kiika laakiin nibad ma ah dhinuhu beledyin walma koo galo raashinkii surumi meel kasi dadkaas ka odonsayin haddii aan sii dhalina mayla raay waa sadiidun gobola mayla raay awal mayla raay adaba deegaanadii namala koo qaadanay sadiidii gobolaa dan lakiinka koy sadiidii gobolaba lakiin la degayid marka walaa soo gal wala in adkaysado korna male ol hadii aad waldillaada falaasa waakay gabarteeda kiinarate la qubsadoy walaalkaa meel laka dilooy mayla raay baawurtaa la dhacoy hantidaa la dhacoy marka dagaal haddii aad falaasa dagaal meeloba iyo mayla raay kajeysinya una dhateen ha isku dhaafay walaalyaqaan intaasaa jeediye lankii lan dilina mayla raay sida sharciga qaba diinta islaamka qaba sharciga meeliyaala qaba hay mayla raay hay dilooy so sideeteeba dil amniya ka jar haddii aad walbin dilna amni meeli ma koyo macnaha foodad isku daraaran walaaba ma daraaran badna haddii maalmi in koray lankii lan dili ma hor lagu dili badi dhib ma kooy badna haddii mayla raay magaaladii walaa ragaas ee dadka in iskafay lahayn in mayla raay colaad beeled la abuurooy taasaa korjeeda iyo in sheego hoy baaqaas waaye mayla raay lankii dhibaato fadow dhibaato mayla raay walnihaaya jiritay dhama noo hirana walaalow magaaladan dhatay oo masaakinto oo isku roogto mayla raay ciyaalko qof walbaba mayla raay ciyaalkii mayla rooga oo ganacsiga oo yar meeli kaysan amniga oo yar beledka dhati shan kilometer kaysan lankii foodo ku fadow mayla raay dhinagoo ku maraano dhammaan walaahi deegaanka degan digili mirufle dhinagoo ku maraaya min fadlak mayla raay lankii lan dili hay qobaday daraadona nimankoo lanko beerta beeraanta dili mayla raay war ha qobadi dadkii oo mayla raay falkaas ku dambooyey markii damba lankii wala dili ba kooy markii isu meeli isu inbaha waay markan wala waa sharcija mayla raay diina shal qaadado kor magalab shal qaadado kor mayla raay sii sharcigu yala furi kor laakiin ma ee mayla raay in lankii lan dili una fiirsana magaaladiina foodo ka bilaabata damaniinka jarta dhinagoo fooda maraana magaaladan amni ay fadaana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
meesha daaray geedo un gooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaha ku garbiisadaye beedka digsiisade
gurtay geedo gaalaasheen daagay ma doono goodaasha hirgalaasa guuhugadiisana la deeray yonigaas jike yana kinsheenay
جميل
ها
فماك داري او وقتك يطمع لما تيسك ان جيدة قرآن ما ينبوشده
هما انا ما يسوبية ولان دبكم يا بيت لبها ينا لغلن بك ربوضي هما يسوبية اصوني داري مداري لغلن مين اوبدو
هلا تولكوين انا ما
لغلن هكا ربوضي داركي ابرا السيدي شدو شانت لبك ربو
تولكرا لكو بجذبو ما لحظ ayo kan banigi yunigaasu
hey meedor na hayt
meeti wade haamogi jikada yunigaas oo isii ku neesdaasan koronto ee deeb ee dhulal darkasiin ku bujiyaasa
yaabnay gorraanta meedo ku yunigaas uun
ani gorode madoolay helo yunigaas dhulal ku neesdo yunigaas salaaw sheen
ii badan adku gudibi
gabtar ka nambal oo bojeedi
gundiini deeb bogbi
ma
degan si jeel wiil may badax ma guurdo hayne ibraahim shiitaana kulun ku warsan gudubigii tiisii ku horeeyay idris abdi daktar oo degdegde baaqi nabadeed u soo diri diniga kala wajarada gaadiidka dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya yeyeen geeki shir jira ee jira saraakiil ku tirsan may dhaw ka qobadeen may ba sheegeen in iyo awaamir hasaareen waana gaadiidka shil gadiisan ee ku shaqeeyo deegaanada koonfur galbeed lagu fadaa weyn iyo goosdan yeesin si markaas la yaraay shilalkii shil gadiisan ee ku dhalada gaadiidka awaamirtii hasaareen agaasimiyaal shil gadiisan ee hanno kubidda iskaashatada gaadiidleyda oo yoona meelo ku hadalayaan ahdal isla deegaanka
sabuuna kanool deegaan koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo magaca faran ee bajaajleyda lagu bilaabo geeka oo taariikhda 24 bilyaha damoolka iyo tuusiyeedka ilaa iyo taariikhda بني طلبات كوكي لما تنسيتك يعني يو بوصدان بجالين الليسن كاسو الشرعية او الكويداو بجاسك او الكفاو لك دراوك مركا مرلما دي مسيد هاد نقا فرانة دمان شعبك خاصة دكتك بجالين دراولين تا انتي يو بوصدان الليسن كا جيك ولكو بلاون حسيسك فوريين بحي يو ولكو دنبي إلا يساعدكو حسيس شغي دون وانا من دوي دون الليسن كا dan maamad in la kibo faraani oo daraawal naqdo oo wadooyin ka shaqeeyay oo bajaayay inuu la qasday intii uu go'aansaday leesinka ama ka hadalaw wasaaradda afshe oo ah agaasimi guud ee wasaaradda marlaba in mashdahad xafiis furiyay ee qoray ku bilaaw shaqo oo ku asday oo bajaayay intii uu sharci go'aansaday bismillaahir
rahmaanir rahiim ama oo ku hadalaw ciidanka nabadgelyada wadooyinka magaajay ka hadalaw shaqooyinaha koofur galbeed ee karnool magaalada Baydhabo inta bajaajada wadaasha alxamdulillaah way shada wasaaradda amarshe fuli inuu fulina oo ma eeyinka nabadgelyada wadooyinka ee sababtana dhibaato badan lugu kulmi dartiye inay linguuyu liisan linguuyu lanka liisan linguuyu ma hada lan tumun isiyeedsina oo ku yaraayna oo qabiil ee madii isha dhibaato suubay maxkamadda la seedo koro in isha baabuurka wada liisanka wasaaradana qaadada bajaajkii sida wasaaradda amartii fuliyi waaya ciidanka nabadgelyada wadooyinka xukuma ama talaabo sharci ah waa ku qaadaana alxamdulillaah waana sida nabadgelyada wadooyinka kafay la talanka sharciyu darawalka ee alxamdulillaah dokumentigii magaalada baabuurka ku wada fadhi inuu isu goosada ilaahay madlaha amarka wasaaradana unuun saas ampuriyana lankii goosadu waayona talaabada la ku qaado kulli madaxda damba ayaa dib u sheego doonta amarkaas iyo qaadan iyo shacab weynaha kan nool koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo bajaajleydana taasa amarshe kulay san siyaana si oo nabadgelyada xumaatay oo bajaajada ulaada oo isticmaalayaan si inhiran oo dad mas-uuliyiin oo mas-uul gaalo kor oo shacabka baabuur isu wada mas-uul shay gaalo kor si leen hela sababtaasana dawladda hanka amartii ee wasaaradda amarshe hanka diyaar garayti inni may ku codsadaan shacabka mar lamaad mar saddexaad ku codsadaan inni amarka wasaaradda xafarti inay qoriyaan
nooga ka hadalay magaalada Badaaleyka guud ee koonfur galbeed Soomaaliya inta ka mid ah magaalada Baydhabo meydan lahaa deegaanka gaarnaa inuu lama gaaminay nabadgelyada damiyey waadkastee dhabakooyo nooxaliya ilaahay dhubxaliyey oleykooyona oo dabaace unagii karaan beldhamaaye oo kungaraan karaan belegaaaya nooxaliya kii kale oo sarajaankahaya noo kuwareegade walay macnaha oo dhabseenafadii oo dhan a ilaahay noo ka qobaday noo aha sumuddii inhola saarbaana oo kale waa sumudan ahay liisanka qaadanaaysan lahaa markasa aseetaana maynaynan socay wal kasta oo una ka gudbi karno waajibaadka sharciga dowladan lata marka qaadanaaysan lahaa baagway amarma e wasaaraddahay la shaqeeyay barhiyeyiraaban adniin inay ka jeedo barhiraaban baha adniinta ee lagu bilaabo bahalkii walbiyahaaye lankii danaya may kooyay wasaaradda kooya iyo la dugsigeedaan tilmaamaysa qaadanaynaysan lahaa marna kooyad mar labaad mar saddexaad laysankeeda qaadanay
anoo ka hadalo mar kale intu ku faray dadweynaha iskaashitooyinka baabureyta e may faraana ini nin welba oo baabur wadaw inuusa laysan goorsado laysanka way waha sharciga baaburka laka wadaw sharciga baaburka laka wadaw naankain qablana haddii si shilgala dambiili kalo haddii laakiin sharci lay walaali madaasadhihi layna kulaxaalame nan habadlaadaynan maaranka dhow ee kunidayo busiyo sharcan qabna may leedaayse baabur weyda sii baatana may la farahay wasaaradda gaadiidka amar eroday inay laysan langooye mootiyaalkun leekaw bajaajka bajaajadii iyada dhibyo iyo shilil iyo unbadan sinid welba bil welba bili ku dangooyti iyo ku shil badini dad kayru mas-uul e ciyaal yar yare oo may leedahay sharcan qobadaan yab mootiyaalkii lahan liibenanko nugii hangaafe han liibe koonago jidkidooga bushkuleeti jaaray han liibe shilalkiya baadeen maadaama shilalkii baadi umadkii dadkii mas-uulku ku haay maamulkii oo wadankii rooyi may go-aansa inay laani dadkii mushal saara nag mas-uul qaado kor la suubiyo laysan qaadan laysankaas oh shuruudo laka qaadaw eh ini oo dugsiga tababarka la kooye baaburka ee may leedahay shuruucdii oo laka kiyaaw laka widaaw yani sidaadii laka baaraw latus qaybta wadooyinka wali jare yani miilin surmaan miil hoolan ka dhowaan sida isbitaalada miil lama baabur inay iska baasaan sharcigaasay laka bar si iyo un hogaansamaan sharciga wadanka yaala marka maysan sheegana mar kuwad mar lamaad sidaad unuo ku kooban wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka nabadgelyada taraafika iyo dugsiga tababarka iyo bajaajeynta miska koon shirjiraay may farahayne inay laysankaas la qaadada bili geeka labaatan iyo afaru ilaa iyo bili koontie inaan diyaar garowtan bili koontie mi laysankaas bilaawada nankii qaad waayana jididkuusan ka shaqeeyi doono
afla specialist hospital
isbitaalka gaarka ee afla
ilmu waado
laantisni eegamo
aadaneegan baahayi
afla isbishaalisti hosbitaalna
caafimaad iliisu
ambadan isbitaalkii
lan oomanaayo
afla isbishaalisti hosbitaal
afiri ijaaba
eebbareen hanin adeejiyo
afla isbishaalist hosbitaal ini ilbaabadiis daydhowlaka badhaga
idlay ku dhuuridii
ololay ku dhuuridii
i eradlay ku dhuuridaaba
caafimaad eebbadaa qaba ilow adeeg caafimaad oo kun badee
meele lakiinka diyaarayo
afla isbishaalist hosbitaal
bukaan ho eso
afla specialist hospital
wa ada bukaan wede
afla specialist hospital
bogshay gal baarta baarto
afla specialist baarta baartidiis ma document ah surgery department
qaybta qalinka
bidiatri
qaybta owlaada
oti qaybta doctorka fadeeda odolka aan ka sheekadaato usuulinka uu ka dhegeysadaw
laboratory qaybta shaybaarka
okay gardiyaare khabiir shaybaarka ka takhasusi
xray
qaybta raajada oo khabiir takhasuska raajada ninka deerana lakiinka diyaaray ultrasound
Town
qaybta baaritaanka uurka jirka
Maternity
qaybta umulsada
3H
qaybta emergency-ga
Reception
meelanka tiragalaynta dadka ka nafsadaan
iyo qaybta tiragalaynta bukaan jirka
intaasiin ku badan oo qayb caafimaad leh ka soo
Ablaah specialist hospital Ablaah specialist hospital ma baatiin ka diyaar ah doktor Dirigi aqoon dulqaad idaa adda intii in ka daayay
doktor Umar Bile
oo ka tarjumaa dhammaan udure guud iyo neewari bisheega do qallin
doktor ma tiin ka diyaar ah
doktor Abdi Cali Hoofsad oo soo ka tarjumaa dhammaan udure ka diyo ulada
shay barka Ablaah specialist hospital mishiima yaalan way ba kumid ah
biochemistry CBC serology hematology electrolytes microbiology iyo maxaa goob koro udureeda ka baro shay barka Ablaah ma kumid ah
igi gacan kaadis
Doctor Baradna, DDRL, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, H. pylori, HIV. Anke fera tamang abke bara tamoli bu ubureke diuhi yangra.
Hospitalka.
Ablaah specialist hospital. Ablaah specialist hospital yamay ba usikiale gurigi hore e Manchester.
Wali papa intas deri e kuda harira kuhoro shale.
Everly halli lewati ku apartengi apar apartengi lama.
Amu korte kara everly halli sada illi ever apar.
Dabu bulshoi.
Palasewai buwa.
Udur e buya bi ye union aafmaad u muujisan
betalka
afla
bishaalista
al furqan shop
dukaanka jumlada dharka ee al furqan
isbuni ille bet aadana gijoosi ili abar argon aran aragaasa ajani hoa hangleenaba
asli ille bet kumbat oho adam masra iin lanki ingabi no alfurqan shop yanka iil behe hoa arat unhelobo
dukanka jumlida darka ee
alfurqan shop
dukanka hebe u
doka dalbat doroi darshaw
dukanka alfurqan
aan walbadar
umbu umbang hayne ajiyida
istabsho jumla ee
bahtan mabsooda qiyumisho
adak rani giliyaw
alkibzaw ulhaikid dukame
Al-Furqan Shop
Allah kuih arak Al-Furqan Shop
Arab iya eeshi
Australia, Afrika
Iskabdal ki arwiyasa
Ini nini tishayli atawiyasa
Al-Furqan Shop
Il-Qawakad arkele tinka diari Al-Furqan Shop Anu maha kuwa wukuro illi wersin kumare
Tamaan libis raddi ii henrab
Owi liba arir illa nguyin dalanyara ansita ili tijaran sada
Tirwan ii shaka
Bona isaka
Bularunda garan eh iyo walib iyo o aadi eh
Go shala midib siya shaldubun
Iyo ma'wisa waliba saqato eh
barke sport skirt naanigo
maalid eh
salwaalad iyo yana wili babu mooyisho
kullisho oo jumla eh
barke saw alquran shop
Bashir ma jeegan ta boortada Winton ee tan
baladran jeegudaa
maayne drama balantayn hayna wiraayo
balantayn hayte idoo beesa tikit kale gooyo oo na seeri ili balanta fur leheen baas wiraayo
baabka baabki horan ee
ma isbeddel
blue sky airlines
ya isbeddel billing
barka dowladmaadka ee
bulshadan soo gali
am bilaaw ma anti bulshadii ku farxiida
blue sky airlines
bas ta shirkadu
limbogi dowladmaadiya
blue sky airlines
billahama qanaaw
fakna gooni
barma baradamba
buu ee hoodiye ma ee
shirkadda dowladmaadka
ee blue sky
shaqaalada iyo beele beele
kif shawa boobtis en
adi boorsada
bas la seenka qaadaw
inta ay boorsada seenka sumowa buruntan ee blue sky airlines
baxso tikit ka ku goosa
afriski shirkadda dowladmaad
ee blue sky airlines
Blue Sky Airlines miro yaa shal doorasho ka kuma dhaha
Baydhabo
Mogdisho
Baydhabo
Galgacyo
Baydhabo
Boosaaso
Baydhabo
Kismaayo
Baydhabo
Garoowe
Baydhabo
Azado
Baydhabo Baydhabo may kala isbeddel aha Blue Sky samaytay
barka dhaqaalada tikitka biyaasiis ah
degsi yar wili mi dag gudi jaxe badan ci kana kulun ko warsan iibo yi dadto yi wili bo akhir damaat kana allah na degsi yar sida an hor dam bo asiy ko kormari ko dab bramish ko ko kana sheegay may ba geek bere kun ku de kulun nan ka maga dar is afis ka so ha ko qib dalen do man bulshi de iibo jeshal gidi so xawad ka ala si mi lo buru gu fadi ini bay daw dadta yar jeri Meda meela adana damir ke datka ki ayo islama ki baki abu rao dadnimi ii wili badaren zaide meelu ku jeeri yeye Bulshi shal gadisim o meelu hakuk edgali haana so Umbadan ayin do bu shiri ii wili bu ulhaay so Bram iskina mayba aba abu leye kiki shenil hai is apis kurba joga Dalin yare ea haana so
go'aan sideen in dalkii gudaagii ku hirgeliyaan barnaamijyo mutadawaan inay ahaanaaso bulshada soomaaliyeed lanka galad heediyow in is afyaan maadaama soddonkiisan unaagu gudubnay wadanku isu ku jari olaa regaadii dad badanna liid iyo kuwaaye dad badanna ka amuudeen haddaba barnaamijkaas oo is af islanka magadari bay dhowgeyka ku dhihi dadkii ku hadali mayba kumid hayay sheekh cabdilxay oo meelo ku sheegay dhisi eed cajiib ee taaso dadkii meelidoogii kula joog ka abuurtay dareen is afis walaalnimo ilaa walbi inuu is hilmaamo oo tuntiyey inisaay dhegeystayaal anka horeynba meelo mayba ku hadalay zahre sharif cali oo hayti adiitaha qaban qaabidii barnaamijku is afis koonfur galbeedna andhaati waana bulshada reer baydhow dareen iyo weliba la wadaagaasi walaalnimadii ihiiladii arra dheer haan ku tabtay in is afiyaan umada siiriyoono onkoyki hadal jana mayba ku bilaawta dhegeystayaal noogaal haada hadal halmaan maka jara anka horeynba xaflada mayba furay asii hayaga xilku guddoomiyaha degmada baydhow waana kaxigeenshii eh cali aadan carab zahra nakiid qiibo badan u bulshada kumida sheekh cabdilxay in meelu ku hadaleen hadal joosi deegnen
وحاجة بلدكم أبيت دولك قبضي ديغسين الشيخ عبد الحي إلهي خير سياس بيسو نينك شايت السيد عجيب كهايتي إله كوري صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم إهايتي إني لسعتي بسدا صحايتي تو دكتر درين إبنينك أبورتي إلهي نويل kani isaasi dhegeystayaal barnaamijkiikaana kulanka warsanna intaas gabagabaayaanna may baas diliyaan oo dalmarin kasanaadana bilaal ilaalaha intii aminku hamiinkii kala heydanka kulma doomani suraano iraatan ninga taho aleeroo bahamiin fa ilaha bari gala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.